Esule y'omukaaga. Kale muwulire ebyo Mukama by'ayogera nti, yimuka, yomba mu maaso g'ensozi, obusozi buwulire eddoboozi lyo. Muwulire mwe ensozi, ennyombo za Mukama, era mwe emisingi egy'ensi egy'olubeerera, kubanga Mukama alina ennyombo n'abantu be, aliwoza ne Isirayiri. Mwe abantu bange mbakoze ki? Nali mbakooyezza na ki? Munnumirize. Kubanga nakujja mu nsi y'e Misiri ne nkununula mu nnyumba ey'obuddu, ne nkukulembeza Musa ne Alooni ne Miriamu. Mwe abantu bange, mujjukire nno Balaki kabaka wa Mowaabu bye yateesa, era Balamu omwana wa Byoli bye yamuddamu. Mujjukire ebyabaawo okuva e Sitimu okutuuka e Girugaali, mulyoke mumanye ebikolwa eby'obutuukirivu ebya Mukama. Najja naki eri Mukama, ne nvunama mu maaso ga Katonda Asinga Byonna. Musemberere n'ebiweebwayo ebyokebwa, n'ennyana ezaakamaze omwaka gumu. Mukama alisiima endiga eza sseddume, enkumi oba emigga egy'amafuta obukumi. Mpeeyo omwana wange omubereberye olw'okwonoona kwange, mpeeyo ekibala ky'omubiri gwange olw'ekibi eky'omu mmeeme yange. Akubuulidde gwe omuntu ekirungi bwe kiri. Era Mukama akusalira kiki wabula okukola eby'ensonga, era okwagala ekisa, era okutambula n'obuwombeefu ne Katonda wo. Eddoboozi lya Mukama lyogera waggulu eri ekibuga, n'ow'amagezi aliraba erinnya lyo. Muwulire omuggo n'oyo bw'ali agulagidde. Ebintu eby'omuwendo eby'obubi bikyali mu nnyumba y'omubi n'ekigere ekitatuuka eky'omuzizo. Ndiba mulongoofu bwe mba ne minzaani ey'obubi, n'ensawo erimu ebipimo eby'obulimba, kubanga abagagga baakyo bajjudde ekyejo, n'abo ababeera mu kyo boogedde eby'obulimba, n'olulimi lwabwe lwa bulimba mu kamwa kaabwe. Nange kye nvudde nkufumita ekiwundu ekinene, nkuzisizza olw'ebibi byo. Olirya so tolikkuta, era okutoowaazibwa kwo kuliba wakati wo, era olijjulula naye tolitwala mirembe. Era ky'otwala ndikiwaayo eri ekitala. Olisiga naye tolikungula. Olirinnyirira zeyituuni naye tolisaaba mafuta. Era olisogola naye tolinywa ku mwenge. Kubanga ebyalagirwa omuli bikuumibwa, era ebikolwa byonna eby'omu nnyumba ya Akabu. Nammwe mutambulira mu kuteesa kwabwe, ndyoke nkufuule ekifulukwa n'abo ababeera mu kyo eky'okuduulirwa. Nammwe mulitwala ebivume by'abantu bange.